nowantere dande studio sumana amadou kettinɗo kibaruji moɗo e fulfulde commune omar hama jangata o yamde joni ƴaɓɓore mintaji capanɗe tati nani koye kibaruji amina wona dow masinaji nanni fawari joni mbiyen leydi bene hokki lawol koƴol nebban essence leydi niger solnoyde ɗum ɗo caggal nde jiidal natunono hakkunde hoorejo leydi bene e wakkiliɓe leydi chinois min gartana on dow majjum nonni suudu honñirdu ko wiite studio mo gollirde leydi do filla fina tawaji aadaji ɗo e nder nder ñamey altine bittiɗo ngulu hiite ummi nder mum min gartana on dow yewtere meɗen pindino hannde yartana en na do nder ladde domande de gadda bi'eji to nimɓe kalata dow filla dawwaji jaraɗi toon puɗɗuɗo woppude kori jam hirtiyamoɗo yerno kalirnoɗo e nder koye kibaruji meɗen leydi bene acciti ɗum woni darnol nane paddaki nebban essence leydi niger kanunoɗan yarede nder meelaji ɗum wono teku noonni yarude ɗum leyɗe yatin sonnoyde ɗum ɗo caggal noon kegande jiidal natuno hakkunde hoorejo leydi bene e wakkiliɓe leydi chine tefude narral saydu adambi ɗum woni ministre leydi bene kawjiɗo filla basol arzuku nani kowi dow wuddu télévision leydi bene ko bandiraɓe ami heeɓi
fodde no talki hawta gollididde caka Niger e Benin bi'iri dow fi lumaku Karanzi o enden leyɗe ɗiɗi ɗe enden fuu no kaani noon duruude golle ɗen gasa Karanzi o enden fooɗe wadde Benin laanaji ndiyan du gara koƴamo yarude leyɗe yaasi o sonnowi tawe du saɗornal ngon fuu heɓaki duwan Benin kam fuu he ardiɓe leydi Benin ndi enden duruwan to jaccere gon fuu heɓe to mum'en duwan leydi Niger windi haalande duwan leydi Benin ko golloɓe leydi Niger eɓe leydi Benin ñeñamɓe dindol laanaji ɗi enden ni kawra daane teku gollididde rinde laanaji garɗe Benin jaɓi hokki laawol majjundu de hana yehiran yeeso ni enden tanno laawol gol no hana ƴewtinede moƴƴine no fodde no haniri
nanni mbiyen kegano hoorejo laamu kalifa fedde wiyetede CNSP général de brigade Abdourahmane Tchiani o noddi gouverneur uɓe jeetato ɓe région ji leydi Niger ɓe du noddangal muɗum koro mum tawa kenana ndaarude caggal lebbi sappo koɓe gattano e golle soɗon miccito doni ɓeni gouverneur uɓe gatta kenana go'o lewru août duuɓujinayi ɗiɗi e noga e tati caggal jeɗɗire nde soggeji koƴuno laamu ɗo e nda nder leydi meɗen nonni fawere joni ni mbiyen ano kegan noon woni ko général de corps Salifu Modi ministre leydi meɗen Niger kawjiɗo soggeji e ndenagu leydi jiidal naati hakkunde muɗum e wakkiluɓe ministére leydi américa guinde filla ndenagu leydi muɗum ɗum du tawa kenana e baddude dow filla dilludu orɗal soggeji leydi américa ɗo enda nder leydi meɗen Niger e nder keƴƴol wakkati yeru no suudu habaru leydi wiyetinde le sahel haalire e miccintidde duni soɗo miccito rafi na faddaki gollididde ko soogaregal hakkunde leydi Niger e américa ɗum soggeji laamu kalifa biyeteɗi CNSP ɗi padda kina ɗumna sappo e nde jeegom lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e nayi Hajia Azara Alitan o duno debbo non daraniɗe harto tewtugol hakkeji rewɓe to nder région Agadez kegan alarba o woni ko Allah muyti e makko nder bononda laawollore Azara Ali tan o do ni joɗake maire commune Agadez kamɓe debbo kaalo nanane e ardiɗo waldere rewɓe durudore gankoɗum kettininene ko Hajjiya Bibbi aha meyadda ɗum woni higi ko illu cukaku laatiɗo ɓe gaddi durwo woto ko wi Moussa Mamman
Azara Ali tan no debbo daraniɗo far defango rewɓe hakkeji mum neɗɗo no dariɗo wakkati fuu gam hakkeji rewɓe dartine dariɗo dow ko joɗɗinta jonde jaam hakkunde himɓe leydi Agadez higo an noon momin ummidi illa cukaku minen gaɗiɗa sawaraji ko parti politique ji e nder hawrindeji kewɗi ba hecci kenga sappo tati lewru mai julɗe ko waɗa ko rewɓe mihe makkono gonga leydi Agadez hautade e leydi Niger heppi neddo mawdo o debbo waddi balla mun sanne do fi jaaki yeso fudo far bangire rewbe wakkati fu umo der durugo gar rewbe kokki hakkeji mu e lamdo wattumo der aljanna
dans son paradis éternel
nanni biya studio suudu honnirdu jimi mo gollirde do filla fina tawaji adaji leydi biteda CFM taya tawade der gallure nyame altine bitide woni kongol hite ummi der mun ko sabbe bini bononda kineji kewdi yerno Ibrahim Suleiman ardido de gollirde famminere Asuman Abubakar lamdi dodo.
C'est la partie studio qui a pris feu.
Sudo hala ko inditira studio kan wuli. No wodi sudo hala studio pamaro on no woddo mawdo on to are gollitirdin goni. Hitegen yaadi to himbe jotto golla. Kenga min dari to kulle ewoje ko wonno wada dun hawtade police be gadobe yewtinaki. Bonon daji ko heba dimmamun no wada ordinateurji sappo ko wuli e machine ko video modinte kan itati he dudal kulle gon ko golli dirti no wodi ba kulle golli tirdi ko janambe ko wadda to studio on faamo ine ga studio on no moddina hano kulle ko durte yasin no wadde minen domi fa police be gada yewtinaki mabbe hanta hautade e sarusi so geji pipa
nani der lawale hisinde e surude fitinaaji konata hakkunde durobe remobe wadi ko jorube wuroji departement birni koni sigili yilaru tindi yaade to nimbe daranibe filla remobe e durobe dowtanade gurti e nokkuje durtede kettina Ibrahim Dagale jowro masallata kowi Asuman Musa Arzika
waye de ke duk en shigalunga
ina gidi min gol minen ga ina himbe yewtereji pindinon hawtade e himbe kofu minen golla do fi ittol keri hakkune geseje e gurti ittetedi na keri din hala maji kolli do majji gada mundo no wodi tokkitagol ko handi wade do alluje ko singete deni chami no handi dun tirsina e jon en geseje singadi kasen na lamugo wadda ballamu gan hana del lady tan won min gida fitina hakkune durobe e remobe leydi Niger fu min gida o fitina nata hakkune mabbe ko min gidi ni woni no kuje to itteteden himbe daru e mun denne mo wana gacce fu no handi holla andina gacce ko wadana gan hakke jomun dartine gan wala fu mola wallamu fiyata
babu wonde boyduka
Saikotenton dan de region Tillaberi tawadobe golle demal Kabuja be wuroji tawade filagu komin mawdo on nodon e woytorade rafi cioggu kullentereje mu en bandimin alamin wa sar wakati no wanno jahangal ton yewtidi e wobbe mabbe hollirbe hanoni
irwayso labtandaayir ko hun sinaa
labtandaaji miden dema dum miden yuuda labtandaaji de duke finari sai norande ambida min gadde der luube minen wogobe ko min dema no duudi amma to min gaddi barke de amin de ando luum min gala ciodobe andre yaadake essence memata ko kanfu e gazu o enda miden gidi gomnati wallirami hebude ciodobe neddo fu heba bakam albacce labtanda miden golla dum amma min gala mi
ko cimcimda amma barga nere de ke heno
newo izi fodonga ibe do endam bidda Kabuja mado miden chana dum buudi ujunere e keme didi e hemre yottade lei la soji tati chapande joyi warde chapande tati
ram ko do waydiyanga
en ko tande region doso torobe gure ladde be commune Fabirji departement Bobo region doso no don gada gollal birugol dabbaji ngal gollal duno bawde fedde rewbe wi'etende groupement goni kam woni ko sigili dum gan ko tarewbe golla kejjora ko e mudun no Amina Hammadu goto tawado der mabbe wiri Umu Umaru lamdi dodo
kura iga dandugo iga dan subu
der durngol dabaji meden nyamna dumo fudo meden cioda lay meden gada tendere to dabaji di enda ciorta dabaji di enda meden turkadi turkol goldu no don no nafamen meden keba birgiri gollirde kaliji amen de dabaji di enda duudi meden cionna gere majji men kuntira muraduji sukabe amen wadi projet gaddudo bei hokki sukabe amen beedi ni woni meden dura demen kebi beedari meden gidi du garando ceewa cellal dabaji amen di enda e ceewde duudu durngol gol endan no don no wada meden gidi du bali e bei dum fu um balla non demen kebi dum meden gidi gam men men talkale men
kuruza be ya talaka yani.
elawangal ni en katana kondarta filla latol bal leydi Afrika pelle de burayi dubi sapo e jeddi latingo e hala kakalten kanoton e hoori mun tanda Accra leydi Ghana kawadi kombie en hande mena dum woni fedde mena be burayi dubi sapo e jeddi no fiidwa e be togo to enda yamde jeegon er meden mo nyame der stade mo Accra dum doni bi en tawa kena der lawol latol bal kebol yaadu yeso ko pelle latoje bal de burayi dubi sapo e jeddi ko dubu jinaaji didi eno ga e joyi e miccintidde duni ngol latol bal du saito nido e latol bal hantode don ko heba yaadu yeso jakito kuppo led Africa jokka sangarten e yewtere meden pindinol ladde domande de gadde beji tawda kena hande ndawwe sappo e nayi de daade bodeje nde do woni laabi mun tata bal ko be koja dawwe yarude der nokku kesungu kolati hande basi gonfu wala der fi ngurdan de ndawwe yeru no komanda Muhammad Hassan ardido ladde domande nde gada beji faminir tarnar fuday Ahmed e Adam Umaru lamdi borom
dawal fonu non du dane junde daweni hande no limte der poli burdi mangu lada gade beji der sobirde region maradi dawe e dade bodeje gadda jofa derm hande duni wadan dubi didi dawe gaddade hande deni no sapo e nay non hanu no commandant Muhammad Hassan kawjido ladde den endan wi iri
ça s'est passé en
dun wada kenana der labi tati lawal aranangal der lewru novembre dubu jinaaji didi e nogay e go non to dun yari bibbe ndawwe njenayo ko lawal dida bangal do der lewru men no dubu jinaaji didi e nogay e didi bibbe ndawwe didi njara ko lawal tata bangal du wada kena der avril dubu jinaaji didi e nogay e nay to dun yari bibbe ndawwe tato ton
dawe jofade de der ladde den boti cakantarare mayri de galadu fusa dornangon
bibbe dawe jaraade ilu lawal aranal den kay njottake to boppata faade puddi boppal majji aranal
on deja commencé
choppi gaddadi jofadi der ladde de endan je ake no bawi boppi dundu no holla ko no kure de endan jabbake choppi gaddadi din hanono kawjido ladde de endan haliri
di point de vue
ana kondarta filla bowon nokku on do ndawwe den kebay fu chadale gom le nokkure herende wodi jarol majjedu no tokkiti wadede ganko lawal chakiti ngangal wada kana der lewru jabbini du dum do no yaadu yeso mawdo non dul latani
hana dawwe de enden tan gadda ladde gada beji de enden tireji lelli mawdi bietedi oryx e gazelle dama der fransire kan en du gaddama jofa der ladde den
do won to kibaruji made tili e dengal fulfulde wala fu ko baade wiide sana do mon ko dengal hausan kore yamde joomi talle soodi de joyi kirta to jamhirta
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joyi tobere go fm
Birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go o tobere joyi fm
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
onon gidi hettinade sigilaji studio Kalangu do whatsapp lilde bata kilo modon lamba chapande jetati olum jeegom chapande jetati e jetati chapande joyi enay